Vonatoso, Edionu, Bacon. Elijah, and Roman, a brano, a dianidi. Na Solomon, ani David, a chino, and him for being so a prayer, umso a bedi Israel so. Na sa, and him wimu, Bacon, and eh, ohina, ne a freno, ab. Abi, o wari o baby trimo dinfu bia ne efreno asibel na sa obei na enadwin se bribiara anka obemi akum unyankopon adifo no na wo hye israelfo dodo no ase wonum yensom obosom baal na dekrubi elijah ya woye unyankopon adifo kase no eba abu honum se efrina akopim entwe miensa nsuo bia ni honum a ebeto ewo Israel asase enamo timo din dodo a na ewo asase no so sa time nti no onyankopon ma ekom kese na ba Israel asase so enti Elijah wo firi kro no mu na okokopa e baabi foforo tenai enti baabi okotenai no onyankopon esuma enoma ema wondi aduane firi esoro ebre no One mu ma unya ensioso efri insumnanum. Na ebri biarano. Elijah, eni ji ewana sitrem, na u boni nyanku ponso empaye.